Omukulembeze gwanga lino generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ategeezezza nti Uganda ekkaanyize ne gavumenti ya DR Congo okussaawo ebifo abantu we basobola okufunira empeereza z'obujjanjabi ezeekuusa ku bulwadde bwa Ebola ng'omu ku kaweefube w'okutangira okusaasana kw'obulwadde buno okwetooloola ensi ez'omuliraano. Bw'abadde ayogerako eri eggwanga ku mbeera y'obulwadde bwa Ebola mu kiro ekikeesezza olwaleero, Pulezidenti Museveni agambye nti wabaddewo abantu ababadde basala ensalo okuva mu DR Congo okuyingira Uganda nga abanoonya bujjanjabi, ate ekifukidde Uganda ekyobulabe ennyo.
We have worked with the Congo government, and these people will tell you what is the exact plan to open joint medical camps on the Congo side and announce it. We are here. If you feel sick, come. Don't try to go to Uganda, because there you will delay. Come here. Come. We think that one will help.
President Museveni era akakikaatiriza nti ensalo ya Uganda ne DR Congo yegenda kusigala nga nzigale. Ye minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lino Dr. Chris Waliomunsi agambye nti obulwadde bwa Ebola busobola okulwanyisibwa singa abantu bagoberera ebiragiro ebibaweereddwa.
Even pigs have also been found to have this virus. Naturally, information shows pigs and chimpanzees can actually fall sick. For them, they can even fall sick of this Ebola. Your Excellency, like you have emphasized, it's a dangerous disease, but it is easy to manage or prevent if people followed the do's and don'ts, because it's not like COVID or others. You get it through physical contact with fluids of somebody who is having the virus. And when the virus settles on your hands, on the skin, then it enters through openings. If like you may have the virus in your hands, if you touch your mouth, you touch your nose, touch your ears, sexual organs, those are openings which can allow the virus to enter your body.